busy porn.
Oh na na na, oh na na na. Jokes is Zambia.
West side
music. Song for the world. Ozone Africa.
Baby girl, kapina shimba kono kainzi peso no. Oh my God, fani opera ni udwenge waniwona. Ekeza inyani volume. Listen to the words I say to the moon. Kacheku ni kakuhulele la fela ni jiki kutoyo toye fela. Nikuratanga day and night. Papilo you my favorite. I'll post a bikini li oh my God. Ina watu soke nebe mulikani. Aiva wala down itoye fe. Nikosha kukumata inge mulife. Kacheku ni kakuhulele la fela ni jiki kutoyo toye fela. Nana kulata, tanto kushimba, mimi na kupenda,
mimi na kupenda.
Nife chance kate sikulona, inge nivite. Nife chance, mimi na kupenda,
mimi na kupenda.
I love you,
I love you,
I love you.
Kupenda. Every day go check a lane. Pray to be a spend. Till I get to no surrender. Niseli na kuketa keta. Nina nisepo ya kukuketa. Nataka for mwendi kava beta. Nafitaka for nitani mata. I just wanna tell you that I love you. Running to you baby wanna have you. Can you really give me love you? Cause I really wanna have you.
Nana kulata, tanto kushimba, mimi na kupenda,
mimi na kupenda.
Nife chance, kate sikulona, inge nidite. Nife chance, mimi na kupenda,
mimi na kupenda.
I love you,
I love you,
I love you,
I love you,
I love you.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Hot Juice Production.
Sakona Zero.